Koro picha namba 22. Chieng' moro, jalo mane ong'eyo ahinya chike ne dwa temo Yesu. Nowacho ni, "Japuonj, ang'o monego atim mondo abed gi ngima mochwere?" Yesu nodwoke niya, "Chike wacho ang'o?" Jalo nodwoke ni, "Hero Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi chunyi gi pachi duto gi tekoni duto, kendo gi riekoni duto, kendo ni iher jabathi kaka iheri iwuon." "Iwacho adier," Yesu nodwoke. Jali nopenjo Yesu ni, "Wadwa en ng'a?" Bang'e Yesu nonyise wachni, "Chon gi lala ne nitie ng'at mane wuotho koa Jerusalem kalor Jeriko mwalo. Kendo e dier ndara, jokuoye gi jomecho nomaye kendo nogoye. Kendo ne gigoye ma gihinye ahinya. Kendo ne giweye ka en ng'ama chunye chiegni chot." Jadolo moro nobiro, kendo kane oneno jali mane ohinyre, nobaro wuotho ne lak teng ndara. Kendo jalawi bende, jalo mane tiyo mane od Nyasaye, kane obiro mochopo nwang' ka jalo hewre ka, obe nobaro kendo wuotho mne tenge. Kendo kane ja Samaria moro obiro, nobiro kendo kane oneno jali kohingore, chunye nolor ahinya kendo nowinjo ka en gi ng'uono ahinya kuom jali kane odwaro mondo okonye. Nodhi mokawo modhi mowire wang' adhonde mane jali nigo duto, kendo notweyo adhonde gi gotamba. Bang'e nokawo jatuoni moketo ewi punda mare owuon kendo notere otel mane nichiegni gi kanyo. Kendo bang'e nopenjo jatend kanyo mondo oyie mondo orang ne jatuone ni ahinya. Nochule pesa moko manok mondo oti tijno. Kendo nowacho ni jali mawuon otel niya, odhi wuoth kendo chiwo pesa to ka pesa orem maluwore gi tijno, obro chulo koduogo. Bang'e Yesu nopenjo jago manong'eyo chik ahinya no ni, "Iparo nadi? Kuom jadeki, ere jal mane otimo maber ni jago manogo kendo hinye yo?" Jalo manong'eyo chike nodwoko Yesu niya, "Aparo ni jal manoneno ne lit kendo nothiedh notemo mondo okonye ne jal mawadgi." Yesu nodwoke niya, "Dhiyo mondo itim kamani bende." Nyisaro osiepena, kuom jadeki, inichal gi ng'at mane kuomgi? Kineno ka ng'ato nie sandruok kata chandruok, ichung' kendo mondo ikonye? Osichalo gi ja ariyo ma jotend dini manochopo kendo ka noneno gima kamano ne gipasre kendo giluwo mana bath yo konchiel? Matthew madonga 5 matindo 7 wacho niya, "Joma ng'won gin johawi nikech nong'won nigi." Nitie jomoko ma jobethe gi modak kodgi machiegni samoro nigi sandruok ahinya to gibiro wacho ni, "Abro lemo ni Nyasaye mondo okonyi," to onge gima gitimo nigi. Iparo ni mano kendo romo? En adiera onego walem nigi, to kendo adiera onego wakonygi gitim.